Call my nation, you the master family. Yeah. Whoa. You know my love for you, baby girl, is real. Standing for my name, Mrs. Mendez. Yeah. With your figure, nice to match. You look so beautiful, girl. Me want you rise up like the sun sunrise. Yeah. Una dependes a my pen. Una vio shika. Una vio move. Una mi tu pishin bad. Una vio pendeza. Una tosha. Kwangu una tosha ma. Mingene zaire. Una vio nyonyesha mapenzi. Ina tosha. Mapenzi unonika ma. Sijai pata toka kwa mingene. Una vio pendeza. Unantosha, kwangu unantosha ma. Sijaipata mapenzi kama yako. Unavyodekeza fuwe. Unantosha, mapenzi inantosha ma. You're the one that makes me feel alright, just like a king. Dempsey, call me King Solomon Mendes. Dempsey, call me Sheriff. Dempsey, call me Shadow Gangster Rock. I'm here, not free anybody. Like a dance on stand, I'm moving in me. No free anybody, me a standing straight. Let them say what they wanna say. Let them do what they wanna do. Unantosha, baby, kwango, unantosha. Yeah, guys, you're the one that make me feel like you. Unavipendeza. Unantosha, kwango, unantosha, ma. Sijaipata mingine. Unavipendeza. Unantosha, mikwango unantosha. Sijaipata mwingine zaidi yako. Unavyonionyesha mapenzi inantosha. Mapenzi unaonitoma. Sijaipata toka kwa mwingine.